be all the glory and the honor because of this beautiful time that the Lord once again has given us.
Kwa Mungu ndi ukhale uli mose ndi matamando chifacha nthawi inanso yabwino imene Mungu ali pano.
It has blessed my soul to see how the Lord works in bringing together those that are his, so that they should have silence say and sit down listening from the Lord speaking unto their rights and feeding their hungry souls.
Tikulimbikisa tu mtima wanga makamaka kuona mmene Mulungu wadzisonkhanisira iwo amene ali pake ndi kuwathasika pamodzi komanso ndi kuwapanga kukhala chete kuti awapatse chakudya cha moyo wauzimu.
Because when we go deeply, we see that each and everything is what the Lord has purposed already before the foundation of the world.
Bado tikamayangana mozama tipeza kuti kena kali konse ka zimene zikuchitikazi ndikamene Mulungu anakakonzera kuti kukakhazikisa lisana kazi.
We have been in the book of Exodus chapter 17 from verse 1 through 7.
Takhala tili mbuku la Exodus chapter 17 ndi makewe ambayo kafika mpaka pa 7. Takhala tili mbuku la Exodus chapter 17 ndi makewe ambayo kafika mpaka pa 7.
And I will just read it, and I will come back to the point where the Lord has directed us to.
Ndeno ndizango werenga kae kena kuno ndizabwera pamfunde mene Mungu akutisogorera kuti tikarenga.
Verse 1 and 2 says, and all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys, according to the commandment of the Lord, and preached in Laphidim, and there was no water for the people to drink. 2. Wherefore the people did cheat with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why cheat ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord?
Ndimake weyamba kuti ndipo khamulo serana Israeli inachoka mchipululu cha Sini mzigono zawo. Wonga mama wa Yehova, na agona mrefidimu. Koma kumene uko, kuna lide bati akumante. Kwa mene po, andu anakusa na ndu Mose na ati, kipase ni mazitimwe, koma Mose anane na nao. Mutu sana nane buanji, mwye seranji Yehova.
Verse 3 and 4. And the people thirsted there for water, and the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me.
Ndimaya chitatu akuti ndipo pomwepo anthu anamva luzulo khumba madzi ndi anthu anadandaula Mose nati, munatikwezeranji kuti kuchokera kuikuzuko kudzatipha ife ndi ana athu ndi zoweta zathu ndi ludzu. Po Mose anafuula kwa Yehova ndi kuti ndiwaenji aluwa andilekera pang'ono kundiponya miyaka.
And the Lord said unto Moses, go on before the people and take with thee of the elders of Israel and thy law and thy lord, wherewith thou smotest the liver, take in thy hand and go. 6. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.
Ndimeyachisanu akuti Yehova anena ndi Mose, pita pamaso pa anthu nutenge pamodzi nawe akulu ena a Israeli, nutenge mkanja mwako ndodonja unapanda nayo nyanja numuke. Taona ndidzayima pamaso pako pa thanthwe mu Horebe, ndipo upande thanthwe nadzatulukamo madzi kuti anthu amwe. Ndipo Mose anaita chomwecho pamaso pa akulu a Israeli.
And he called the name of the place Massa in Meribah, because of the cheating of the children of Israel, And because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not?
Ndimaga 7 akuti ndipo anacha dzina la malowo masa ndimeni chifukwa cha kutsutsana kwa ana a Israeli popezanso anaita Yehova ndikuti Yehova ali pakati pa ife kapena iyani.
Here we see the name Massa and Meriba named that place because the Israelites doubted God.
Ndeno apato tikuona dzina la Massa kumanso Meriba limene limakatchulika kumalowa lifanira kuti Aisraeli amamukaikira Mulungu.
Here we see how God works in taking and leading the people into the Rephidim. Where there was no water.
Umuntu tikuona machitidwe a Mulungu mmene Mulungu anawatengera anthu ndikuwadutsisa mchipululu kwasi kwakulefudini kumene kunalibe madzi.
He took them to left him because there's no water, and if the water will be there, will be not there, resulted them, the thirst will be among the people.
Anawatengera anthu kuchipululu kukuchifaa madziwa kuti kulibe madzi ndipo kuti anthu akafika kumeneko adzagwidwa ndi ludzu.
And he took them to that place so that they should have thirst, so that the murmuring spirits this of their minds should come out, so that God do whatever pleasable unto him and he save them from the thirst.
Ndiyeno kuwatengera kumalo amene kunalibe madzi kunachititsa kunena kuti mzimu wa anthu odandaula umene ndi munthu wawo uonekere ndipo kuti ukaoneka Mulungu awapulumuse Yehova wapasa matchino kuwachosera kuluka.
There is time in life whereby God took us to the situation very unbearable so that it should raise the sinfulness that is in your heart, in your mind, to come out and learn from the Lord and bow before him.
Ilipo nthawi imene Mulungu amatitengera nyengo zovuta, nyengo zowawika zimene zikakufikira pa moyo wako, zimapangisa kunena kuti munthu wako iwe umene ndosabala zipatso uoneke nga iweyo.
The use of thirst was to bring out the spirit of mammary that was in the people.
Choringaru cha ludzu kunali kukabweresa mzimu odandaula umene unali mwa anthu.
God blot the thirst so that it should bring out the spirit of murmuring that is among the people, so that him God should deal with that spirit and take away that.
Mulungutu anabweresa ludzu ili pa anthu ndi cholinga chonena kuti mzimu wa anthu umene uli mwa anthu odandaula uonekere ndikuti Mulungu mwini wake ayambe kutsutsana kapena kuti ayambe kuchosa mzimu umene uli mwa anthu.
As we remember that it's God who raised these people from King Pharaoh in Egypt to be out from bondage and ready them to the Rephidim so that he should take away what was already in the people while were delivered from Egypt.
Monga tidziwa bwino kunena kuti ndi Mulungu mwini wake amene anautulusa mtundu uwu pamaso pa Farao ku Igupto kuja pamene umazunzika ndipo Mulungu anautsogolera kutulusa mchipululu kufika ku Efidimu kuti akaonese akatuluse mzimu wawo munthu wawo umene unali mu Igupto muja ukaoneke mchipululu ndikuti Yehova Mulungu akauchotse mzimu umenewu.
When God was saving Israelites from Egypt, from Egyptians and King Pharaoh, he didn't take out the heart that was with the people. They came out with the same heart that was in Egypt when they were living there.
Chifado mmene Mulungu amatulutsa Aisraeli awawa ku Igupto kuja sana wachosere mzimu wawo wa munthu ali ku Igupto kuja ayi anawatulutsa ndi mzimu wawo munthu wawo wevo choka ku Igupto kuja nkuwatsogolera.
They were the same people in Egypt with the same heart being delivered by God, following God to the Rephidim while having the same heart, same body. They were original 100% themselves.
analitu anthu chabe ndi umuntu wawo ngakhale kuti Mulungu anawatulusa ku Igupto kuja ndiwasogolera njira komabe umuntu wawo wathupi unali uli chikhalire pa iwo.
Same with us, when it has pleased God to reveal Christ in us, He never takes out the heart that we are having. This heart, we are having the same heart, same body, but God would change our heart mindset and have a look upon Christ Jesus.
Momo monso tundi mmene kumakhalira ndi ifeyo ngati kuti angomera Mulungu kufukuluza mwana wake mwa ifeyo. Amatisiya tu munthu wathu omwe ndikukhalabe mmene tililimo ngakhale takakuta kufikira uthenga wabwino. Kufikira nthawi imene Mulungu ati achite kudzula mzimu umene wawo munthu wathu mwa ifeyo ndikuti pasa maso oyamba kuyang'ana tsopano pa mwana wake Yesu Khristu.
That's why if God will not uphold us with His grace, then we can never manage to understand the things of God.
Ndi chifukwa chake ngati adapanda Mulungu mwini wache kutigwiriziza mwachisomo chache sitingatheve kuzindikira zinthu zokhuza Mulungu.
If God would never uphold us or would tempt us, would always fall down because we can never manage to stand on our own.
Ngati Mulungu mwini wake sangachita kutigwiriziza kutiyimikiza ife sitingathe kuyima pa ife tokha malomo ake tikhoza kugwa.
We are very weak but saved by grace and grace alone.
Ifeyo ndife anthu oyipa koma ongopulumutsidwa ndi chisomo chokhaka.
Israelites were in Egypt. God lays to Moses to rescue them from the bondage.
Aisraeli ali ku Igupto zinachita kutengera Mulungu mwini wake kumudzusa Mose kuti akawaombole ku Igupto.
Israelites on his own would have never and fails to rescue himself from the bondage.
Komatu Israeli yopayeka sakanatha kuziwombola kuzimasula ku ukapolo umene wayo.
If Israelites fails to rescue himself from the bondage, it's 100% the same how we can never manage to save us from our sinfulness.
Ndiyeno ngati Israeli analephera kudzipulumusa yekha ku ukapolo ku Igupto kujako, momwe mwatu ndi mmene ziliritu kwathundu ngakhalenso ifeyo sitingati kudzipulumusa pa ife tokhayo.
We are sinners but saved by grace and grace alone.
Ife anthu ochimwa ongopulumusidwa ndi chisomo chokha basi.
Exodus chapter 3:6, 7, and 8 says.
Kwa mu Exodus chapter 3 ndi mayake ya 6, 7, and 8 akunena kuti.
Verse 6, moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
Nehemiah 6, Aguti, Anani Nanso, Ine, Mungu Abraham, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yake kupeza nawo pa kuyang'ana Mulungu.
That led Israelites from bondage that is in Egypt. This is the same God that saved Israelites from the bondage that is speaking here.
Ndero uyu ndi Mulungu yemweyo amene anawatulusa na Israeli ku ukapolo mu Igupto muja amene akulankhula apa.
So now we are talking about before Israelites in Egypt.
Ndeno tikulankhula ano za nthawi imene Israeli anali mu Igupto asanatulusidwe.
Before they were born in Egypt or before they were in Egypt.
Asanakhaleko mu Igupto nthawi imeneyo.
Because before Israelites in Egypt, there is Abraham, there is Isaac, and there is Jacob.
Chifukwa Israel yasanakakhale ku Igupto poyamba panali tu Abraham, panali Isaac, ndipo panaliso Yakobo.
Now God is speaking to Moses that I'm the God thy father.
Ndiyeno tu Mulunguyo amakalankhula ndi Abraham kumuzana kuti ine ndine Mulungu wa atate wako.
I'm the God thy father.
Ine ndiye Mulungu atate wako.
A father is not a father to anybody. He is a father having the ownership to the son or daughter that is under him.
Kumadu agamadi aradi, samango kala aradi kwa wina ali yesai. Ama kala aradi, amene ali ndu umwini, wangana wamamuna, kapena wangkazi, amena machudo kuna wangkazi.
A child born from the father is the one who can say, this one is my father. Not all elders are fathers.
There
is many children without fathers in the way. When they meet with elders, they never say, this is my father. It's just an elder person. So God is saying that I am your father, the owner of you. I am the one who gave birth to you.
Neno mulungu akulankula zone na kuti ine ndine dadade wako kapena kuti ine ndiye adadade wako amene ndinakubala.
Which means you have come from me.
Kudanthauza kuti iwe unachokera mwa ine.
Now, the word from God, God is speaking to that person that I am the God of Abraham.
Now, he's
going back to Abraham, that even Abraham was a sinner and very sinful, but God called him to a promised land, and he was a friend of God. He is the God to him.
Ndiyo, mene mulungu wakulangula tuza Abrahamu, wakamuonesa Abrahamu, kutika kala Abrahamu yo ana liwoshimwa, ndipo zine hito watengela mulungu mwini wache kumuitana, ndikumulo njeza, kudziko lakalo njeza, mkutina kutaza kala yeyo, zina tengela mulungu mwini wache.
And again he says, I'm the God of Isaac.
Ndiyo, wakulangula nso kutine kine mulungu wa Isaac.
Here to the family of Isaac, there is Isaac and there is Ishmael, but God is speaking, but the specific person to whom he is a God to.
Ndino muka maona hapa, mena kulangula kutimu mungu wa Isaki, akutanta uza kusia na kwa mbili, jifa Abrahamutu analindiana munga Isaki kumaso Ishmael, kumapa kukachula mungu wa Isaki, kusunza kuta alindimu mozi wake weni weni amena alinaicho lingaye.
Again here, we see that Abraham had two sons, Ishmael and Isaac, but God is saying that I am the God of Isaac, which means it's God who knows those that are his.
Munga diona kuti Abraham anali ndi ana awiri Isaac komanso Ishmael, koma Mulungu akukala kuti Mulungu wa Isaac, kutandauzosona kuti Mulungu amadziwa iwo amene ali ake.
Again here we see how God erected those that are his and will never be misled. He will know even their names.
Ndiponso mutiona mmene Mulungu amasankhira iwo amene ali ake ndipo amawadziwa ndipo sazaka kuponya kapena kulakwisa aya amadziwa ngakhale mayina awo.
Another thing he says, I am the God of Jacob.
Ndimawenanso akulankhula zonena kuti ine ndine Mulungu wa Yakobo.
Who is this Jacob that the Bible is speaking?
Ndi Yakobo wake nduti iwo amene Bible likulankhula apa.
It's the same Jacob, a twin brother to Esau, the son of Isaac.
Yakobo wake ndiye mmoja amene anabadwa mapasa ndi Esau amene ndi ana Isaac.
Is the same Jacob that God says, Jacob I loved, but Esau I hated.
Ndipo Yakobo wake ndiye mmoja amene Mulungu anachita kulankhula kunena kuti ndamkonda Yakobo koma ndamuda Esau.
This is the same Jacob that God changed his name from Jacob the trickster to Israel.
Yakobo wake ndiye mmoja amene Mulungu anachita kumusintha dzina kuchoka pa dzina lokuti Yakobo limene ndikatiyalika mbere kukamutchula kuti Israeli.
But here I had a question in my mind. Why God is saying that he is the God of Jacob, not the God of Israel?
Koma berwa baba mkamaona ineyo ndi mafuso kadi makapena makhala ndi mafuso kadi manga kuti chifanjani Mulungu amanena kuti ndine Mulungu wa Yakobo sana kuti ndine Mulungu wa Israeli.
Because we see that it's God who changed the name. It's the same God who changed the name of Jacob to Israel.
Mulungu wake ndiye mweyo amechita kumusintha dzina Yakobo kuti asakhale Yakobo koma malume ake akhale Israeli.
He saw that it's good that this name should be changed to Jacob to Israel.
Ndiye Mulungu anachiona kuti ndi chabwino kuti dzina lo lisindidwe kuchoka kwa Yakobo malume ake akhale Israeli.
But here now is saying that he is the God of shepherd or not the God of Israel.
Koma tikamaona apa pa mulungu yakulankhula zonena kuti ine ndine mulungu wa Yakobo osati mulungu wa Israeli aye.
Which means he loved Jacob before even the changing of his name.
Romwezi kutanthauza kuti mulungu anamukonda Yakobo ngakhale asina mtsinte zina lija.
This is the Jacob who had that name, the trickster, having favored by God, and God changed his name, but here is going back to the original name that has been named him, that I am the God of you, God of Jacob.
Ndino mulungu yongakhala na msinda dzina Yakobo kumutchula dzina lonena kuti Israeli kuchoka dzina lonena kuti kachari kapena kuti kamberekere apaka kukamutchula kukamuonesa zeni zeni za iyeyo kunena kuti ndi Yakobo ndine mulungu wa Yakobo ndine mulungu wa Israeli ayi.
God, we see that God never loves us because we have changed our mind, we have changed our behavior. He loves us from the beginning.
Izinto zikutanthauza kunena kuti mulungu amatikonda amulungu samatikonda ifeyo chifachonena kuti tasintha machitidwe athu tasintha makhalidwe athu tasintha maganizidwe athu ayi koma chikondi cha mulungu chimaoneka kuti mulungu anatikonda kuchokera pachiyambi.
He loved that very first name Jacob as symbol that he loved the sinners and he will never change his mind.
Analikonda dzina lonena kuti Yakobo kapena namukonda Yakobo ndi dzina lake lonena kuti Yakobo limene ndi chizindikiro chonena kuti Yakobo ndiwo chimwe ndipo sanga kuti maganizo ake.
Now when Moses heard this, that the one who is speaking to him has said that he is his father and also that he is the God of Abraham, Jacob and Isaac, he did another thing now.
Ndiyono pamene Mose anamva chinthu ichi kunena kuti iye amene akulankhula ndi iyeyo ndi akunena kuti ndi atate wake komanso ndi mulungu wa Abrahamu, mulungu wa Isaac ndi mulungu wa Yakobo anachita chinthu china tsopano.
Because Abraham was elder one, Isaac and Jacob were elder ones, he is just a junior, but receiving a message that the one who is speaking to him, he is his father.
Ndiyo chifukwa chonena kuti Abrahamu anali wankulu ndipo kuchoka Abrahamu iyo kunabwera Isaac amene so anali wankulu koma pamene iya Mose uja amakamva mawu amakamva mawu amene akulankhula kuti ndi atate wake ndi atate wa iwoso amene ndi makolo ake.
Which means God is showing himself that I am the owner of you, so take heed of what I want to speak to you.
Kutanthauza kunena kuti mulungu amakamufotokoza kumuuza kumuyika poyera kunena kuti ineyo iweyo iwe mwini wake ndine kapena kuti ine ndiye mwini wa iweyo malo mwake uchite zimene ndiri kuuze.
Now when our ears will hear the voice of God, there is the one first thing that a man does is to heed his face.
Omwe motu mmene ngati mawu a mulungu atamveka mmakutu mwathu kuti makutu athu atsekulidwa ndi kumva mawu a mulungu kuli chinthu chimodzi chimene munthu amayamba kuchichita ndiye kuphimba nkhope yake.
Why hiding his face? You became afraid to look upon God because God will never be looked by sinful people.
Kumano nchifuwa chani munthu amene wamva mawu a mulungu amafunika kuphimba nkhope yake ichipo nchifuwa chonena kuti sungathe kumuona mulungu pakuti mulungu samaonedwa ndi anthu.
What makes Moses to hide his face before the Lord was the word that the Lord spoke to him.
Chimene tuchina pangisa Mose kuti aphimbe nkhope yake ndi mmene Mulungu analankhulira naye.
Hiding his face is bowing before God.
Kuphimba nkhope yake ndi chimodzimodzi kugwada pamaso pa Mulungu.
Nobody can bow before God if God has never being revealed to a man or spoke a word to a man.
Ndekulibe munthu amene akhoza kumugwadira Mulungu ngati Mulungu mwini wake yosana chitovumbulusa mawu ake kapena kulankhula mawu kwa munthu uyo.
As preachers never force people to bow, just preach the word, and it's the word that will make that person to bow before the Lord.
Ndiponso inuyo amene ndinolalikira musamayesa kukamiza anthu kuti aya zimugonjera zimugwadira Mulungu ayi ingolalikirani mawu ndipo mawuwo ndi amene adzawapangisa anthu kugwadira Mulungu.
I remember the preamble time during the Pentecostalism way of preaching. We were commanding the people, directing the people, bow, 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 like I have authority to let the people bow before the Lord.
Ndimakumbukira tunthawi ya kumbu kuyo kundiri kuchipembezo cha Pentecoste tinali ndi malalikidwe amene timakawakakamiza anthu kunena kuti tiyeni gonjani gonjani pamaso pa Mulungu kumaona ngati ine ndi ndini mphamvu yowapanga anthu ena kuti agonje pamaso pa Mulungu.
That's rubbish and very religionalism.
Izitu ndi zonyasa ndi yonyasi komanso ndi zachipembezo chabe.
Nobody is to be forced to bow before God. God does whatever pleasable unto him and bring that person low so that he should bow.
Ndino kulibe munthu amene ali ndi ufulonka kamiza nzache kuti agwadire Mulungu ayi. Mulungu mwini wake ndi amene ali ndi mphamvu imene yodzivumbulusa yekha kwa munthu. Ndipo munthu aka Mulungu akadzionetsera kwa munthu, munthu yotha yomweyo amagwada amagonja kwa Mulungu.
Want to challenge you preachers that preaches the word.
Ndimafuna ndikusimikizireni inu amene ndinwazilaliki unena kuti Mulungu lalikira mawu basi.
Be careful with whatever you does in preaching the gospel.
Mukhalenso osamala kwambiri ndi mmene inu mukulalikira mawu Mulungu.
Because the word of God has been already made, it never needs you to add something so that it should be assorted or head with sweet aroma in the ears or nose of people.
Chifukwa mawa Mulungu anapangidwa monga mmene alili ndipo ndowokwanira malo mwake musamaika mo zina zofuna kukonesera kapena kusangala sa anthu ayi.
Add nothing, put nothing.
Musaphatikiza kanthu kapena kuyikamo kanthu kena kalikonse ayi.
Preach the gospel, preach the way in season and out of season.
Lalikirani mawu popanda nyengo yake kapena pa nyengo yake.
Just preach the word.
Angolalikirani mawu basi.
And when you are preaching the word,
ndipo mkamalalikira mawuwo,
don't expect the results someday.
Musamayembekezeratu kunena kuti muone zosadira za uthenga umene mwalalikirawo.
If you are preaching and expect the people to react to your message same time, same day, it means then you are not preaching the gospel because you are the one who wanted to preach and change the lives of people.
Ngati mutamalalikira mawu kumafuna kumaona zosadira za mawu anu kunena kuti zizioneka kuti anthu akuyamikira kunena kuti mwalalikira kapena uthenga wanu wagwira ntchito ndiye kuti simukulalikirayi malo mwake ndinuyo amene mukungofotokozera zinthu zonena kuti muonese kubadaulo wanu pamaso pa anthu.
The work of changing the minds of the people is in the hand of God, and God regenerates those that are his without you doing the work of regenerating it.
Chido ryo sintha mitima ya wanthu ili mmanja mwa Mulungu ndipo ndi Mulungu mwini wacha amene machita kukulisa ntchito yake mukati mwa mitima mwawo iwe wosaziwa kunena kuti anthu akumva mawu ndipo akukula mukati mwawo.
But if you want the results from what you are doing, it means you are building a house with mud and you saw that it's a house of God without knowing that he never stays in the house made by hands.
Kumano ngati mutamalalikira mawu kumafuna kumaona zipatso zake nthawi yomweyo ndi chimodzimodzi kunena kuti mukumanga nyumba yanu ndi matope nkumaganiza ngati kunena kuti mmene mukumangira munde kuti pali kuchita kwa mzimu wa Mulungu wosaziwa kuti mukumanga zake ndi maganizo anu.
Number three, it says he was afraid.
Ndipo chinthu chachitatu akunena kuti ndipo anaopa.
Which means he never took the word just for granted.
Kutanthauza kuti mawu a Mulungu sakufunika kunguwatenga mwachizolowezi.
He always bowed, he always worshiped, he was afraid. He saw that in him there is nothing that can enable him to stand before the Lord. He just saw the Lord is worthy to be exalted.
Yeyo nthawi zonse amagonja, amagwada, amachipira ulemu Mulungu. Ndipo sana chione kukhala ngati chizolo wenzi ayi koma kuti nthawi zonse amamuona Mulungu kukhala woyenera ulemu wonse.
Verse 7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. For I know their souls.
Ungandimea 7 akuti ndipo Yehova anati ndapenyetsa mazunzo anthu anga ndi kuti ndamvanso kuti akuwafulumiza
come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of the of the of that land unto a good land and large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amalekites and the Perizzites and the Hittites and the Jebusites.
Ndibonda tsigira kuwalandisa manja anthu aigubuto ndikuwatulusa mdziko lija akwere nalo mdziko labwino ndilalikulu mdziko mwenda mkaka ndi uchi ngati madzi kumalo a Kanani ndi a Hiti ndi a Amori ndi a Perizi ndi a Hivi ndi a Yebusi.
Now therefore behold the cry of the people of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them.
Ndipo tsopano taona kulira kwa ana a Israeli kwandifikira. Ndapenyanso kupsinjika kumene Aigupto awasiyana nawo.
Here we see God speaking to Moses while calling Moses.
Ndipo apa tikuona Mulungu akumuuza Mose chifukwa chana anamuitana Mose.
Number one, we saw that it's God who saw Israelites in the hand of taskmasters persecuted.
Poyamba rutiona kuti ndi Mulungu mwini wacha amene anawaona ana Israeli wakunena kuti akuzunzidwa ndi owafulumiza.
Number two, we saw that it's God who heard their cry. To them, the good thing that they did was just to cry.
Chinthu chachiwiri tikuona kuti Mulungu ndi amene anamva kulira kwawo chifukwa ndongati kunali chabwino chimene ana Israeli anachitapo ndikumangolira basi.
So here the seven, a man cries.
Ndi mukamaona mundimeya seven munthu akulira.
Fails to save himself.
Koma ndiwolephera kudzipulumusa yekha.
Having hopeless, looking around, seeing that there is nobody who can come by his way and save him.
Opanda chiyembekezo munthu wonena kuti akayangana kwina kuli konse sakuonanso munthu amene akuzobwera kumpulumusa.
Is a man who is seeing that one thing that is before him is but to die.
Ndino ndi munthu amene akuti akaziyangana nkuona mmene nyengo zimene zilili chinthu chimodzi chokha chomwe akuchiona chonchitikira ndikufa kwatsala basi.
Now the person is in the situation of dying and is just crying.
Ndeno munthu amene ali mnyengo za pafupifupi kufa kumangolira.
God is seeing him on what situation him is.
Ndi Mulunguno akumuona mnyengo zimene iye akudusa mozo.
And God says, I've come to save him.
Ndeno Mulunguno akulankhula zonena kuti ineyo ndabwera kuwapulumutsa.
What do you think was happening to them when they heard that somebody has come to deliver them?
Mukuganiza kuti ndi chiyani chimene iwo chikozokwera mmagazi awo kamene kuna kulinga
kwa. That was the good news now.
Iyitu ndi nkhani yabwino kwambiri kapena ndiye uthenga wabwino kwambiri kwa iwo.
It was the gospel to them that somebody, a savior, has come to save them.
Kwa iwo ndiye uthenga wabwino wonena kuti mpulumusa wabwera ndi kuwapulumusa.
The savior has come to save the crying crying person.
Ndiye mpulumusa akubwera kukapulumusa munthu amene ndi akungolira basi.
When the savior came, exchange the crying into laughing, into rejoicing at joy.
Ndeno mpulumusa akangoti wafika tsopano akukatinthisa kulira kujama loma kukakhala kutsangalala koma kukondwera kwambiri chimwemwe.
When glad tidings has come to us, it brings joy to our hearts and we start celebrating and singing songs of joy unto the Lord.
Umwe mosotu Kristo akafika mkani wa mitima yathu iyeyo akubweretsa chimwemwe ndikomeza ndikukweza Mulungu.
Now a person is rejoicing, being saved from the bondage and is out of bondage, is on the way to promised land.
Ndiyeno munthu uja wapulumusidwa ku ukapolo wapulumusidwa mu ukapolo muja malo mwa ali mnjira kusogoleredwa kumalo amene andi alonjezana.
Verse 3 of Exodus chapter 17, we see the same man that was rejoicing because of what the Lord has done, Mamari.
Malomo ake mundima ake yachitatu ya Exodus chapter 17, tikumuona munthu yemwe uja amene Mulungu anamupulumusa uja anamupulumusa uja akudandaulaso.
Even when they crossed the Red Sea, we saw that they sing a song celebrating.
Pano pamene iwo wana uloka nyenje yofira tiona kuti anaimba nyimbo ndikukondwera.
But when the situation, sour situation comes, bear thy word.
Komabe pamene nyengo zowawa zikafika pa iwo, nthawi yomweyo amasokonezekaso.
Because there's three signs of 17 Exodus, and the people thirsted there for water, and the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst?
Famukaona ndimeke chitatu ya Exodus chapter 17 akuti ndipo pomwepo anthu anamva luzu lokumba madzi ndi anthu anadandaulira Mose nati mudati kwezeranji kuti kuchokera ku Igupto kudzatipa ife ndi anthu ndi zoweta zathu ndi munthu.
According to this statement, it shows that these people were saying that it was good for us to be in Egypt, even though the taskmasters were oppressing us.
Mufana naru ndindi meizu, chita wende siratu, kunena kuti antwa wangati maupu ulangkula, amanena kuti ai, kubela kunoko jati, pina kunalibu na momu, jati kana ngokala kwa kujankumazu zilu, andi anamena batizu uzaja, oti furumizaja.
Here there is no taskmasters in the wilderness.
Then chipululu muno mwenena kuti mulibe wa furumiza, kapena kuto wa kujisa chito mwa wakaporo.
It is only the world is not there.
Mungo di shabe zisimenzi mene mulibe.
But now a person is drawn back to a place whereby he was just crying.
Kumasubano ntawiyo mweyo, muntu maganizo wake, amwezeleza kumbuyo, kumalo kuja kumena mangolira kuja.
How can a man love to the place where he was crying and he was failing to save himself, but now, because of just the water, he's crying that it was good for me to be in the situation where I was crying.
Ndipo munthu angakhumbe bwanji kumalo kumene iyeyo amangolira ndipo amazunzika kumene kuja kwa masausika magwira ntchito zawo kapolo chifukwa chongosowa chabe madzi nthawi yomweyo masowake ayamba kumbwezera kumbuyo kumanena kuti bola kongoja koma timangolira kuti.
Here full showing that in a man there is nothing good.
Izinthu zikungoonesera kwathundu kunena kuti mwa munthu mulibe kanthu kabwino.
And I can conclude by saying a man is without want.
Ndipo ndikhoza kulankhula mosindikiza bwino kunena kuti munthu ndi munthu amene alibe chabwino kapena munthu alibe chabwino.
He always, a man is without want.
Munthu tu alibe chabwino, alibe chabwino mkati mwake.
He always wants anything.
Iyeyo nthawi zonse chimene amakhumba akapena kuti amalira ndikena kali konse.
When there is something good, he wants it. When the bad things come, he cries at demolish or speak bad things. When something bad has come by his way, he always rebuke or speak bad things to the one who delivered him from the bondage.
Malomaga iyeyo amayamba kutembenuka ndi kumalankhulira zamwano iye amene anamtulusa kuchokera mu ukapolo.
Which means in a man there is nothing good.
Kutanthauziratu mosimikiza bwino kuti munthu mulibe kanthu kabwino ayi.
Because had it been that a man is good, he would have never spoke even a word against Moses, because he would have remembered the preamble time in Egypt just crying.
But
he failed because he is very wicked and he is a sinner.
And a
man is sinful before God. So according to the way how Israelites did to Moses is how each and everybody does to Christ.
Many anaida,
and When we have got something good in hands, we celebrate, we rejoice. When bad comes, we speak evil. Sometimes.
Tikakhalandika ndokena kakaka bwino komwe tili nako mdzanja lathu timakondwera timasangalala koma noka kangoti pakaonekanso koipa pamaso pathu nthawi yomweyo timatamenuka ndikuyamba kulankhulira zoipa.
I remember when I was in Pentecostal, when we had a time of testimony, we always testify goodness that we have received in life.
Ndikumbukira bwino nthawi imeneyo tili ku Pentecoste timakhala ni nthawi imene timaitchula kuti ni nthawi ya maumboni ndiye timangochitira umboni zinthu zokhazokha zimene zili zabwino zomwe zachitika pa moyo wathu.
Somebody can stand and say, I'm thanking God because of I'm having the life God has blessed me from the sleep this day.
Basi munthu amatha kungoyimirira ndikulankhula zina kuti andifunani ngoyamika Mulungu chifukwa kuti tikula lero lindadzuka ndi moyo Mulungu andipatsa moyo.
So the question, why is him saying that I'm testifying, I'm thanking God because I've been raised from the sleep today? He's speaking to the people who has already been raised again and they are having life. Why can't he just go to mortuary and speak to them, to the dead people, that I'm thanking God because he has raised me from the sleep?
Ndinofunso nkumanena kuti ndeno munthu uyu chimene changikondweresa kwambiri nchiyani kumamika Mulungu chifukwa ndidzusa mu usiku wapita uni nagona ndipo ndakwanisa kudzuka pamene anthu apita kuwawuzawo ndi anthu osaonera kuti anagona nawo swadzuka malo mwake bwanji sangangonyamba kupita ku mochale kumene kuli mitembo yokayo kwangukalankhula zina kuti ndikuyamika Mulungu chifukwa Mulungu andidzusa ndi moyo.
The good place to speak this is at the mochale.
Chifukwa ndi kuli mawu abwino kuti munthu akhoza kulankhulira zimene zizi kumafunika ku mochale kumene kuli anthu akufa.
Somebody can say, I'm thanking God because I had no food. Somebody just gave me a bag of maize. Hallelujah. I thank God because somebody has given me a pair of trousers. Hallelujah. But nobody can stand, I'm thanking God because I'm sick, because I'm pocket rest, because the boss to my workplace has terminated me from working. Nobody can say that. We always give thanks to God during the good times that we met in life. When the land delays to come, people gather prayers and praying that God should give them rain. But when the land comes, they never meet again and celebrate because of the coming of rain. That is how the happy show of the person who is sinful before God. As we are concluding the sermon of today, God is the father of his elect.
And those
that are his will hear the word of God.
God will
always speak a word to the elect. And those that are his, the erected sinners, will always be drawn to the Lord and be opened their ears so that they should hear him speaking. This is a comforting message to the elected sinners. If you are one of them, be comforted with God. And know that time will come whereby it will raise or arouse what is inside you. But if you are the elected, you will always bow before the Lord. May God help us understand the word of God so that it should be according to the way the Lord purposes it.
Mulungu atendeze mitima yathu kuzindikira mawu a Mulungu mmene ali ndicho lingachonena kuti ifeyo tialalikire ndi kukafotokozera monkhaso mmene iwo alili.
Let us look to God in prayer before we had a song to sing.
Tadeni tipemphere pamene.
Our dear Heavenly Father, we thank you this morning, other side, evening, other praises, but afternoon here in Malawi. Thank you for your gospel. Thank you for your word. Help us understand your gospel so that we might be comforted with it. Because if it is not the Lord who reveals Christ in us, we'll never be comforted with anything and we'll always speak, we'll always murmur. But when it pleases you to reveal Christ in us, is when we'll see that whatever comes by our ways is to bow and give glory and honor to your name. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you. Amen.